Ngiphethe izinto ezirayithi nginokuspenda imali esazi kahle ukuthi yokugcina esivuka ekuseni singenalutho still isikhala ngobhiya sometimes ukukhula ngangetsheni impilo izoshintsha baba angifunga nami ngithi ivili lizojila papam inkinga zami ziningi ukudlula ezeginsi ntambami ngihlezi ngedwa endlini ngicabanga usizo eshi unkulunkulu kuphela manje usenganginika indlela in the future life nami ngithole le mendlela angobe ngikwenze ngedwa still nami angiboni indlela esikhule nazo manje sidrive awazi amagedlela webafethu sengihlanganisa 10 years ngenza lento ngangijena ukuthi 2 years and the same more money more problems mina ngikhetha imali kunokuphila impilo eyouseless.
If you think